Birya, a hebata dewla suka debbo mo wadai duubi sappo e jeego. Kanan ke leydi ndin biitel Muttari Musa Adilawol hadude sukaabe rewbe dewle iluno famdi. O mo jaya e lamben ke midido e sappo e joyon janginaabe fammina do cellal rewbe kanyum e dewlingo sukaabe do ballaga UNFPA kanyum hawrinde laamibe tube be leydi Niger. Laamido leydi Mirya Muttari Musa.
Il est interdit.
Hadama bi wuro ngon fu dewlinde suka debbo mo yottaki duubi sappo e jeego. Jaabudo lawo goldo no jukete min gatti fedde yewtintonde do fi majju der bangeje den fu deni joomu jaare ka lawo gol fu fedde de haalan takan ni mi nodda mawbe bangeje ben e saarobe wabbe dumbe
e les parents des intéressés
gam fa heba himbe fu famtino fa woda laabi dido ko jaadi nenon pirto ko e mangol won ko wada yaade e himbeje der leydi ndi
chacun dans son domaine
moy no fu der gollal mun wada tindinol nimbe wakati julde der batuji dewgal ma lamru e nyande jumman
nous faisons passer ce message
kero himbe tawabe e der genni nin don fu dareke gam batte walutude mada habiballa no so kanyo won horejo hawrter rewbe miryan
an kam mun samu labari
deni min kebi habaru ko suka jango no yidi dewlinede to min jatana der koreje ma fantinde be kono wodi lawol laamu kadungol dewlilon suka be rewbe jangobe lawol ngol laami don hoji mo hen non fu no hani gollida e maggol ganko wodi o yidani nimbe makko
kingalun ko aidole kaji
Hadiza Ibrahim wadna dubi sapo e joyi wana le class tatabo mo college lami lady Mirya kan dari halde saro mako hebato dewline law
nako kala mi lami do onodi saro be o haldi e mabbe kono wodi lawo lamu kadungol dewlino suka be rewbe jangobe lami do japta lawo lamu gol yaabe gadam o reni cukale ndew ko heewi
ni yezu kaina
Muttari Musa lami lady Mirya o hadi dewle jeegon o wada nana do joda kala hakkunde makko e sarobe suka ben enda dubinade sappo edidi ko watti himbe ujuna chapanno joyon wonder lady ndi enda no mburi ko hewe mabbe funu no watti hakkileji mu en no wadi dewde suka mu en de muyi fu